Andera bangorora wo Andera baranga dere nandorora nandorora Undara verandora ngai Si Bansona bio ringa ringa unane changa nyawe Kamate jana tinga tinga penzira kostare Itamaniza waganga kunga ili ufini yatewe Baruwa nishamba mshenga akitika ipoke baby Kotani mashabita ina wewe ndo nifaye Ongeza ulichoni pama habaya nifaye You are my heart, my pain, my gain, I don't lie Cause I love you baby Baby, 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 nagushi matari Shinda shinda zita mani wengine Abiri ya mzigo na chunga Mbiri zini kote Nisha onde utamu watunda Nipete na nikolebe